bavuye bakurusha ubutwari no gutungana bagakora n'umurava bakihangana abo ntibakiriho uracyari ku isi uri dejembya uzika imbaraga zawe zagukijije nyamara reka nkubwire kukuribeshya hari ntiwabikoze
Now I know when she found